me so mo carry chidas so. Fashion in debut day.
Shows. Posted.
Yes, coming again. Oh na na, you hey. Can become success. Love na go party la di palo.
Wangana ki wangana.
Go yo ya follow. When I need na get upanga fali nyalo. Kukusi ya kimi jolo. Ritana na ngwa kufele lai. Lumba mongo ja uti anga unangu zangilai. Nino pezi li cholo cholo laka.
It's the boy.
Mama mungu zangi. Zangi nyele ritana na.
Nikwata lafu panshipa mtima wanipe. Ruli futi pari wewe shaka bepe. Uniteleze nisika pula likepe. Uzwa kachenu wali latofani sepe. Nine komanda pari wewe sone tepe. Mutupo chesu nde ukabilo mutende. Chakomfe blino bambi kwisa waku sende. Vingi na temwa pari wewe tetimpende. Mutima wobe ewa wako no tipode. Fishinga lafu na kukwatila lipalo. Echika lenga kuhu yoya mitu folo. Kuto kusia foi kawenge mitolo. Kuzikiwe na unilukile kupilo. It's the boy.
Hey. Kuyo ya ufo.
Disasters.
Wena nina kerupanga falinyalo. Kukusia kimitolo. Ritana nangwa kufele lai. Numba mongo ja uti anga unangu zangilai. Nino pezi li cholo cholo laka. Mama nguli muzangi, zangi nowe litanana.
Let's ukabe nane everyday, asepe, noma te papepe. Tuikale, fifine, wika shaponekane, fifine, kupene. Wika lenga lafu yesu ikapene. Lule lape, wende, tukashane. Tambika kuno ukuboko tuikatane. Ushwa kuyo ya kubaba stili bahame. Naburi palo na kukwatila njizeme. Wakusakwila zangi yobe wangu hana. Chakuhona mbongo wangu seme na tubana. Timu una mono na kukenyi hani. Kumutima wame kutizwalala shaini. Wasanika kendo kumutima fire.
Na kukwatila ribano.
It's the boy. Post tena. Disasters.
Wena nina kerupanga farinyalo. Kukusi ya kimitolo. Ritana nangwa kufwele lai. Mamongo ja uti anga unangu zangilai. Nino pezi li cholo cholo laka. Mama nguli muzangi. Zangi nowe litanana.
It's the boy. Postena. Wangana ki wangana. Disasters. Manejimento. Success, Ration Parwex.
Can you go me success?
Inspector Kafula, I see ya.
One note.
Dynasty.
Paramis.
Etio. Why?